Sentebe wechibina che nare mwere afuganya kubukulembeze we guanga Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburua afundi gideka kuyegewe mitundu vye busoga jasinzi doku anja gira balonzi nche chibina chivachitase wachongire chisanja okumadilize vitanagwa Museveni asaya balonzi mitundu vye iganga ne jinja ntiba wagirente kateka za government ezo kujaba tumubuavu na alabulanti na abubo naba ganyo kweta nilete kateke ezo bole kedoksigala mubuavu unya nukunya nga yogerera mba wagizime mu district y'Iganga ne Jinja Museveni olwalero anokoddeyo ebirungi government ebyetuuseeko okuvala eyakwata obuyinza n'enteekateeka ezireeteddwa okujja abantu mu bwavu omuli Palace Moment Modo emyoga ebyabavubuka wamu n'ebyabakyala
Ebikado nikemu emyezi 18 you get 3.67 million let's say 4 million basangwa from eggs
okuva maji
in the backyard okay he says that they have now 27 acres you are tandikira ku futi ti kumi kuchikumi or something like that that's how he started but now he's getting 2 billion from 27 acres so you can divide per acre how much is that so please mukunyoma yetubakoba is not wise so the ones who have listened have moved and I would want all of you to follow
President Museveni era asabye abakulembeze mu ba NRM mu disitulikiti y'Iganga okwongera okulungamya abantu ku miramwa ekibiina ky'NRM kwekitambulira bongera okukyesiga. Museveni ategeezezza nti akatale k'emirimu mu Uganda akongedde okugaziira ddala olwa gavumenti okwongera amaanyi mu kutumbula ebyobulimi ebyamakolero wamu n'okutuusa obuweereza mu bya tekinologiya n'ebyobulamu wamu n'ebyenjigiriza okuyamba abantu abeetaaga emirimu egy'okukola. Anokodde amakolero agazimbiddwa mu bitundu by'Embale Namanve Mukono ne Jinja ng'agamba tigenda kukendeeza ku bbula ly'emirimu. Abeeyi abasuubizza nti gavumenti egenda kubakolaasi enguudo okuli Iganga Bupola Bulopa Kamuli Road wamu ne Jinja Budondo Mbulamuti Kamuli wamu n'oluguudo oluva Kamuli okuyita ekaaliro Namuyiwa ate n'oluguudo n'enguudo endala n'okwongera okusembeza amazzi mu bantu abageetaaga. Omumyuka asooko wa saba minister wa Uganda Rebecca Alitwala Kadaga asinzideyo n'akunga abalonzi nti bongere ekibiina ky'NRM mu buwagizi ne mu kulonda okujja.
Yesterday to Wednesday no abantu basaba okupgrading eddwaliro lifuuke lifa hospital ekitoka kiri ku luguudo so the highway accident zigwawo ate district 8 ne zikozesa eddwaliro eryo so excellency tusaba ensonga eyo na ogiringemu kyakatali baba kusemwe neswara kubanga bansaba okuyamba okufuna ekyapa nakifuna ku swidi ekizungirizi aye bube mbikano nimbikambikaba ebyo okwijja nokwisaza ebitu binsobera so baba tuyambe ku nsonga eyo